wafreshi wema wengane.
Maze wafreshi wema wengane.
Wazi wafreshi wema wengane.
Uyambona umawengano muhle kangaka, usase imi.